Nencha ya lera abanonyi obululu okutula mu ntebe enkulu eyeggwanga giteebwa pulezidenti baddamu okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga munnakibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa ali Kasese ne Bunyangabu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wa National Unity Platform ali Omolo ne Oyam, Nathan Nandala Mafabi ali owa FDC ali Katakwine Soroti, Jeno Mugisha Grigori Montuyera owa Anti ali Yumbe ne Obonji, Munyagwa Mubaraka Serunga Mugati Gwabata wa Common Man's Party asula kubera Hoima, Hoima City ne Bulisa, Joseph Elton Mabirizo wa Conservative Party ali Masindi ne Nakasongola, Robert Kasubantu wa National Peasants Party ali Kwania ne Guru, Songa Frank Abuliro wa Revolutionary People's Party asubira kubera Mbitundu ebya Amulata.